waliwoe chana kumbi chiku nyenye za burunji be chiku kole la birunji better take a step main boy chikuwe kisi mwa mwa chikuwe kisi mwa 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 chikuwe kisi mwa mwa chikuwe kisi mwa 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 mi mwa jona ka radio mchikole nera chiwekera ayo yesai ni chikutegera kulika kodyo kakulia ukumwa don't talk uwe mi mwa bochiruma goja kuswala kuswala goja kuswala chikuwe kisi like you hired chikuwe kisi na retire chikuwe kisi cause a fire cause a fire blood cause a fire waliwoe chana kumbi chiku nyenye za burunji be chiku kole la birunji better take a step main boy chikuwe kisi mwa mwa chikuwe kisi mwa 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 chikuwe kisi mwa mwa chikuwe kisi mwa 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 turn off the light lipstick left to the right body pop she a comply with the boss push money we a pipe no loss loss holy girl dem wanna hang out holy girl dem wanna make out holy girl dem wanna wake up with a real man not a legal clown holy girl dem wanna hang out holy girl dem wanna make out holy girl dem wanna wake up with a real man not a legal clown waliwoe chana kumbi chiku nyenye za burunji be chiku kole la birunji better take a step main boy chikuwe kisi mwa mwa chikuwe kisi mwa 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 chikuwe kisi mwa mwa chikuwe kisi mwa 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 mi mwa jona ka radio mchikole nera chiwekera ayo yesai ni chikutegera kulika kodyo kakulia ukumwa don't talk uwe mi mwa bochiruma goja kuswala kuswala goja kuswala holy girl dem wanna hang out holy girl dem wanna make out holy girl dem wanna wake up with a real man not a legal clown waliwoe chana kumbi chiku nyenye za burunji be chiku kole la birunji better take a step main boy chikuwe kisi mwa mwa chikuwe kisi mwa 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 chikuwe kisi mwa mwa chikuwe kisi mwa 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 mwa